Seni odan kettini studio kalangu eden gondi yamde joy mintaji sappo e jewon ko wittori kibaruji modde e fulfulde commune Omar Hamad Jangata nani ko e majji bienni UNICEF fedde leedi adunaaru wallore har ko darta fi mojji gol ngurdan sukaabe dum huljina kedun sanne farfilla wallirde nimbe don der leedi Niger batte ko watto nimbe miliyoji tati kambe jami wallede ko feccere majjo fu no sukaabe ummatore bienni minister kajido filla jandeji pamari yehi to endan tilaberi atalata bittido e wadoyde hawrinde maunde gambatte hebande mosala filla sadornda jande tawado Allah RF kejorande nagu gondo tom yewtere meden pindino hande en kaltanana hunde ko tawa hakkune dum won wittinol nimbe dillambe leede kamjum e mardi nimbe on nanan ko suyeba Ibrahim chartotodo fammini kori jamirte modon don der leedi meden Niger ko watto nimbe miliyoji tati ko feccere mudum fu no sukabe nom kambe won jidi wallirede far nyambi rafike joram hakkilo fukingo odono don be doro yeso hedde nokkuje kerude kero leedi Burkina Faso Mali e Nigeria wodi du e Google nimbe no don beida tampiriji sukabe yeru no UNICEF wurtinir andino remun kettinenane ko Raylat Soumana wi Soumana Ahmad famten
e do fikki pitande ko wadi e der onder lac tchad no memi ko watto himbe ujunaji kemdido e chapande jeego e tato der region mo difa nonno du konnani rafinde nagon don mauna do keri hakkude Burkina Faso e Mali dum beedi du konnani der region mo tilabere tawa himbe muyube wallite wadoy ko watto himbe ujunaji chapande jeddo jertato har kerol e Nigeria do konna himbe wobbe doggoybe ko watto ujunaji kay won ko naati der region mo maradi gabbata tewtude du worde e be jittabe be gaddana ma ballaga yornini safa haliri do hebde jande e cellal kanyi e nyamdu e ndiyam e hore munun kanyi e lamgol faabotobe ndaro faabede be enda kebata yottade himbe be enda wakati mo muuri noddagal yaade e balla e yurmende hani wade do ko yaawi heba tawe der nokkuje to wodi konuli kanyi e rafinde nago don enda wadana ma balla ka enda yorno UNICEF haliri fedde hawjinde filla ko ndarto ko mojjinto gurna sukabe rewbe der duniya
ACR nina fedde no hawjinde filla wimbe feroybe do enda der leydi meden Niger mbiyani ardi do dun dum mettina kedun sanne e batte Allah e mayde dum woni nimbe latibe feroybe no gayo fuddode jeddine de to enda der region di fa wakati no be gonno be jeddane no mballa ko be jeybe tutondiroy dun doni mbiyan ka mballa ka do no cede non kan yum woni ko mbiyam ardibe dum woni horebe leydi Nigeria ngari yide nimbe leydi Nigeria feroybe e der region on e yeddandebe don doni waddi ko ardido fedde de do en der leydi Niger o wi kanko o yetti sanne e bawde de nimbe gono gadda hana ko darta far ballirol be nimbe feroybe wodi du o jami do en dan wiide bawde fu no hani hadde yaade e nimbe ardibe hawji ton der no kurnde yaade horeb leydi Niger hawtade e pelle ballirobe ko wallirta be nimbe feroybe yerno Alessandra Morelli mo ACR leydi Niger fammeni bienni ar ko darta filla ballirol nimbe tawdabe e tampiriji batte Allah rafke joran de nagu on yeru no jori Ibrahim wi dum woni ardido fedde jinganore himbe ar ko darta filla ke joran nyamdu wiri faande o wi lawol no nimbe kebirta nyamra fa kara dum walano dowtane do leddi meden Niger ganto makko o fammini e wiide sukabe dum buri memde tarnan Fuday Ahmed yewtidi amak
c'est clair que toutes ces personnes qui sont
de gonga himbe limtabe be wi a kejorenon fu ko nyamna ko en fa kara accirde be ni kambe tam balla fu walano rafi dowtanade laabi kawjidi fille jinganade hakke himbe har ko darata ko nyame mabbe gomnati itti jungu mu he mabbe accidi be pelle balliroje kanje du no gadira be ko gidi denne ittude jungu
c'est vraiment assez choquant
mbiani alla era fi ke jarande nago tawado wadi ko le koloji ko to keme tati e chapande joyi mabba ande region tilabere nangude nyalande handende tabeden leemunde don dogan hebande o sador mo sala wadi ko minister kawji do filla jandeji pamare wadi hawrinde atalata jabbido gam batte hebande fi lekkoloji mabbaadi gam rafi kejoram hakkilo fukkingo o mosala amada yakuba dum won derketeera kawji do filla jandeji mo region tilaberi pamari nani ko wiido
sando commune anzuru yom misalga
hono der commune anzuru kanyi e commune desa no kuyeto janginobe dilli yoppi golleji mu e gartilaberi do majjum min jidi min pukkina kiloji himbe gam heba kambe janginobe na be cojjo e nokkuje mabbe na be kinobe jangina sukabe taabe ton enda commune tugi do mo ni min bi gofu no kuje be rene faawoda heba janginobe enda hakkilo mu fukko golla golle mu eno no kuyto tawa ndenago heba sanedu konna min mili sukabe jeewe hawre to samti heba kay ndu konna heba ko jangi to hitande yana be mere tadabe no majjudu konna janginobe ko mu be min jama be ko to ko be ngada tindi yaade bi wulbe be gondi be enan gam be ko man ngada ballaga mabbe heba
fatamla kulu batmabu
nani mbien sinex no syndicano jingano janginobe universite ji gomnati Niger mbieni be do puddi murtere ko balde tati nangude alkamisa mo tawede hande o nogay lewru fevrier o syndicadu jamti do tabintide sembe mabbe do gollal e mojjintide dum woni ardangal jangirde universite dum woni do filla cubitaaki ardibe universite ben e dekotobe dom syndica o doni jamti e wiide dum woni ano dowtanade hakkeji ko jangi noobe universite en kokete yaade der jangirde universite ji di Niger fu mbieni kananke mo leydi ayir kambe mo zender lamibe tube region agadez zender tawa ngadi yilaru der nokuje kewde der region ji tati di nangude sappo e tati fevrier yaade sappo e jeddi fevrier leden duni mana majjum woni halode do filla jonde nimbe e firtugol ko e mudun hakkunde mum e nimbe kambe tindinde sukabe ummatore e kinno to ngadu golleji hirnyereji e konandi e mum kettine nanane ko lamido mane bien kananke leydi ayir biyetedo elati Umar Ibrahim Umaru ko famini Musa Mama
dono la mené à partir du front de Chintulu.
Min yimena janga ngal bi ferwan to wite Chitulus zomo timia audanet min jotto agadez min kaltana tan do fille jonde jam eno himbe hejirto hakkude mudun en pourtant ko himbe yade suka umma torka endu fama to janga ta ko mo e herniereji bonde golle bonde be endam to min je min biya limo tinno janga wajo faleed men Niger hakkiloji himbe fukko faa woda min tawda sulan himbe didon e laami be tube didon e jorube ko watta sappo ko min gomi nen jildu e janga ngal endam chagala gades do endam tawa kanyum woni ko wadoyte himbe tawa be endam e moto illu ingal be pantan gure kelbe natnde region mabbe sultamo zender kandu kandan se imoke do endam se tokkwa tigidit yaade gure nato kandu kon region mudum fudo village goti di endam ni
sulde meme tem
nani mbiya aren no fedde no hawjide fila sembe diggo durgol do der leydi meden Niger kando no take e andinore wadande atlata o do fila ittugo lawol kojanongol e hadde durobe leydi meden Niger natude der leydi Benin dum do wadana wakati no jidal natuno hakkunde horebe leydi meden Niger e be Benin amma ni fahanden to secrétaire kawjido fila golleji aren o wi ngol lawol kojangol wodi deno tidi fadum heba gollirede kettine nane ko Burayma dodo mo aren famina suman china
dimma na e ko be kokki Niger wita no famdi bo me noy duro on famirta ko kanko o wittake dimma ona o yottake dimma la duro be garay say be kolle himbe foto garta ton moy en garta ton dum en no tidi sanne wadi yigi mi fa hande nda ki duro be kakkelaki be nyamete ninom idab el ko kimmi mi hala do decision o ewa noy watta ko durobe leyda amen ku fiidi benem noy be natata le bene me be koyna du be koynina ko be dese do manen durobe no tidi sanne
nani fawari joni ni mbi hano ko watto nimbe chapande tato dum woni gollannobe hibbe kampani orano dum woni areva kiddo jari woytaalu mudum to suudu kite cede yawo be du jamtana boytora kinana eli gomnati leddi Niger e wiide ko dowtanaki hakkeji mabbe misali farfilla domugol jaye e ladde kajjum e cellal mabbe kettine nana ko biyetedo maître Elise Le Gall dum woni charrotodo ko famini ternan fudday Ahmed kebde noddude me cellal
l'objet de la procédure
han ko waddi boytali din kanni woni gomnati leydi Niger woni dawtanaki laabi domol ladde e jaye laabi e dena cellal himbe e kadendu rafi accude himbe nawto ho jawdu mu en nyaama barke mayri kulle de fudu eti lasu e go'o e lasu e nay dewter laamu chaka leydi afrique gam jingana de hakki himbe wonna hawjidum gomnati leydi niger kam wona no waytare gam sudu kitedun leyde tawade der cede yawo kan tam fillamu du wawi ewtinade den ko du tugu do dati dewter den du jukka den wodi jukkol gol watti undu wadi ko fillo o ranu wawa wadede e yeso mayu
nani fahande mbien golla nobe kampani o rano dum woni areva kiddo be do ni jari woytandu mudun to endam e mbien to sudu cede waw kampani du mbien hano bassetedo a jamdi iranio bassetedo to enda arletam be do ni mbiana do filla nyawuji kebudi nimbe der basol jamdi di kambe bonnugol jaye laddeji dum du woni mbien hano journal burtotodo hokkani be habaruji biyetedo journal le fenema kamoni ko wurti ni dum sappe jetati lewru fevrier jabbinudu to secrétaire général dum woni ONG biyetedo agreement o wi boytali di famdani jati ano kobe yer kobe kalino ramar ala tufet nani ko wi Nafisa Adam sirfe chalal
Arkitale dubi ujunaji didi yade du wakati pelle jinganoje domo ladde e jaye ano fedde Greenpeace Sharpad Criad jehuno yewtinade nokuje to jamdi uranium din wana no wasi mingi ko taykaaki gadaaki kin hejoray non fu ko watta min jara filla boytali amin din say min tefi hebude narral chaka amin e company ji basoji jamdi din narral galdu hebaki de gonga du wakati e gadanno dereji mabbe din e kalani min amma min potay do nobe bi'i be kawrita dereji din e gada du sabi ko min bi'i de neddo no hidi yara boytali mum no hani non dum anda moy wona no woytere gina areva na oranu na gomnati leydi niger na kuminak minen dubi amin lasoni handen der filla jewtinaade no basol jamdidi wona no wadire kan fu e irsa dor maji die dum wawi waddande himbe amma fa warde handen min kebe alama fu potudo to min boytoro
goddo studio
kalangu difa do radio alternative
lamba chapan ejena ijena topere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena topere ejoy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre edidi topere ego o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena ijena fm studio
kalangu engarta e yewtere meden pindinon do der leydi meden niger no leydi non latindi dillambe leyde no tokkira e mum bito mbien duni der mabbe worbe rewbe no kolle ano mardi bondinon ni de dum e tawa hakkunde kojole nimbe wittino e mardi bondi suweba ibrahim dum woni kitotodo no famtina gam mabbitide ko e nimbe do majjun olivia sogba bi yewtide mak
La traite des personnes
mardi himbe
no seedi wittingol dilloybe del woddo dira sanne wittingol dilloombe wonanaana jabude ceede gam wittinde goddo naata der leedi jananni ko tawidu maral himbe kankay wonnaana hebde himbe yaadude e mabbe naadu wittina be yar togon fa gollina be golle semme denne hano wittinoygol himbe gol wonanaana do joomu wittine kero leedi go tawidu mardi himbe wadata kena do himbe ko e mubbe de wittini gol dillo wambe no wallita mardi himbe ti gam mardi himbe wadata kena do himbe be gala semme to neddo do fu naati lawol dillo en leedi leedi to fola semme gam jomu wala talki lobbi wodi dinatira e lawol gonga der leedi di wakatiji gondu atawan jomu wawa halaji kaliteedi der leedi di kasendu jomu jaban ko yi afu sabu yida polisi be adu waray do lawol gonga tawi ne kay sene o gacce hebi do polis hani wala
protege no way wi ede wittingol dilla wambe o no hoyti nana margol himbe na no dun sedir fa fame dun do yo wittingol dilla wambe non dun do ko nayal margol himbe non
oui parce que au fait se meji din kanju woni kauta dene on teuta yaade leedi e leedi on don kan e hor mu ittata ceede hokka fa walle witto leede den wana gam hollude semme do god denne dun do no dar leede kewde sabu no wodi leedi di jomun ciwi no wodi leedi di jomun tokkinto witto no wodi leydi di joomum naatoyta. Tawi faramardi himɓe ɗi wala e ko joomum ƴami. Neɗɗo wi'ata imiɗi mi sonne na imiɗi kujje gon taƴe e an sotte. Joomum ko waɗa fottaki dow muyɗe mum. Dilloyɓe ɓen kan en kan kamɓe tewtoto ɓe kokka jaati ceede ɗuɗɗe faa ɓe bittine leydi yaade leydi. Sabu ɓe anni ko woni ɓe pilo. Ɓeɗo ga marteɓe ɓen ƴamay huunde fuu. Kano iɓe gi'a torraji sanne.
Sur le pop.
Do timmingol yewtere nde eɗen mbawi ni wiide wittingol dillo wamɓe ngol leyɗe leyɗe kañum ni yarto faa e margol himɓe na.
Gonga.
Ɗo wonto kibaruji meɗen Fulfulde Tili eɗen ngaago jon kamɓe e leydi yettin en janggo tomi gaddanto goɗɗi kirtanto jam hirti.